than my fake.
A sugar boy.
Can't you be?
Life wanna pass in a body now. Simu wanna copy na kula kwao. Na mina wadhuru mioyo inaoma, salamu fresh kitani nao. Na dada zao mindo tamu yao. Napata kesi hukumu itasomwa, mtoto yupo safi yani very wele. Minajirusha titi boze vode tele. Niki anazicheza nleki mbele mbele. Panda juu na kushuka, kalamu anaishika mbombo zile zile. Michezo ya guruwe takaisoma shule. Jama mtoto mbadi jasho mwere mwere. Umenishika. My baby baby go down, go down. Kiti ukishika. Baby I wanna hold you, hold you. Baby ushanshika. My baby baby go down, go down. Kiti ukishika. Baby I wanna hold you, hold you. Nege shanshika.
Jale, okomi sanga zoba kwa koma chale. Oh baby, pole pole, yani pose, doze, pole sere. Nambali mtaganda, bizisi kupi na ganda. Kutu kila mechi di finali, kalivuka bicha di kistaili. My baby baby, go down, go down, kitu kishika. My baby I wanna hold you, hold you. Baby shanshika. My baby baby, go down, go down. My baby I wanna hold you, hold you. Nige shanshika.
Pasi kuna mama kuna tena.
Taki kuzo ba kushanga mbe.
Pashelewa
pasi kuna